nijams.com.
Alexis on the beat.
Give me some love when I'm whining. I make it look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. I'm the medicine you be needing. Leonidondosha yokote. Nirombosa ipepete. Nikipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Nayo miguu chini legeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. New dance stand umuangaza.
Dosele, napenda cheza tu. Dosele, no money mo. Dosele, cheza chende wote. Dosele, uwe ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele, popstar lover, mo money mo. Fashion over, rock and roll like Casanova. Dosele, dance no beep and over. Let me see you dance. Nayo miguu chini legeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. New dance stand umuangaza. Woi, dosele. Napenda cheza tu. Dosele, mo money mo. Dosele, cheza tende wote. Dosele, we ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele. Napenda cheza tu, dosele, no money mo, dosele, cheza tende wote, dosele, we ma, dosele, napenda cheza tu, dosele, eh, oh, dosele, napenda hapo tu, dosele.
More music on nijams.com.